subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa VOA Washington. Waa subax isniin ah bisha Januarina ay tahay 1322 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban tirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga VOA somali.com. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobada aan idaacadda saaka iyo caalamka idinku hayo waxaa ka mid ah: shirkad sheegtay in ay caymis gelinayso xoolaha nool ee ay dhaqdaan reer guuraaga Soomaaliya.
Caymiska xoolaha waxaan annaga ka caamineynaa abaaraha, waana waxaan leenahay waxaan u sameynaa dadka reer guuraaga ah gaashaan ay kaga gaashaantaan waxyeelada abaarta.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan nin Soomaaliya oo sheegay in uu lug ku maray badi dalalka Geeska Afrika ku yaalla. Waxaan idinahaynaa warbixin ka hadlaysa qaar ka mid a wadayaasha gaadiidka waaweyn ee taragyada loo yaqaano ee dalka Kanada oo ka soo horjeestay amri dowladdu ay dul dhigtay waa inay qaataan tallaalka COVID-19. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinahayaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu maanta sheegay inay qabteen oo ay burburiyeen gantaal plastik ah oo ay xuutiyiinta Yemen ku rideen dalka Khaliijka ku yaalla, iyadoo la sheegay in aan wax khasaara ahay geysanin weerarkaasi. Waana dhacdadii saddexaad muddo bil gudaheeda ay sidaasi gudaha dalka Imaaraadka ka dhacdo weeraro noocaas oo kale ay xuutiyiintu ku soo qaadaan. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in difaaca cirka Imaaraadka Carabta ay qabteen oo ay burburiyeen gantaal balistik ah oo ay kooxda argagixisada xuutiyiinta ku soo rideen dalkaasi, sida lagu sheegay warka wasaaradda Gaashaandhigga ka soo baxay. Waxaa intaasi ku dartay in burburka gantaalkaasi uu ku dhacay meel ay dad ku sugnayn, isla mar ahaantaasina aysan jirin wax khasaaraha oo ka dhashay. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa waxa ay tilmaamtay in ay burburiyeen gantaalka xuutiyiinta Yemen iyadoo la cayimin halka ay arrintaasi ka dhacday ama uu ku burburay. Imaaraadku waxa ay xaqiijiyeen inay si buuxda diyaar ugu yihiin inay la tacaalaan khatar kasta oo ay sheegeen inay qaadi doonaan dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ahi ee ay Imaaraadka kaga ilaalinayaan weeraro noocaas oo kale ah, ayaa wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Imaaraadka Carabta warkooda ku tiri. Dhacdadan ayaa dhacday Isniinta, waxaana ay noqonaysaa weerarkii saddexaad ee bishan ka dhaca dalka Imaaraadka, iyadoo saddex shaqaale oo ajnabiya lagu dilay weerarkii ugu horreeyey ee ka dhacay dalka Imaaraadka ee 17-kii Januari ee bishan sii dhammaanaysa, iyadoo kii labaad iyo kii saddexaadna muddo toddobaad gudaheeda ay dhaceen oo hawada ay sheegeen in ay Imaaraadku ku burburiyeen. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay oo lagu yiri in Taalibaan iyo xulafadeeda ay dileen in ka badan 100 xubnood oo hore uga tirsanaan jiray dowladda Afghanistan, shaqaale amni iyo dad la shaqeynaya ciidamadii halkaasi ku sugnaaya caalamiga ahaa. Warbixintan oo nuqul ka mid ah ay aragtay wakaaladda wararka AFP ayaa qeexaysa xadgudubyo ba'an xuquuqul insaanka ahi ee hogaamiyaasha cusub ee dalka Afghanistan ay ku kaceen gaar ahaan ururka Taalibaan. Marka laga soo tago dilalka siyaasadeysan, waxaa sidoo kale la xakameeyey xuquuqdii haweenka iyo xaqa ay u lahaayeen inay bannaanbax dadku ay dhigtaan. Inkasta oo lagu dhawaaqay cafis guud oo loo fidiyey xubnihii hore ee dowladda, ciidamada ammaanka iyo kuwii la shaqeynaya ciidamada caalamiga ah, xafiiska qaramada midoobay ee dalka Afghanistan ee UNAMA loo soo gaabiyo ayaa waxa uu sheegay inay heleen xog muujinaysa oo lagu kalsoonaan karayo dilal dad loo geystay iyo kuwo la waayey, xadgudubyo kale oo loo geystay shakhsiyaadka, ayaa lagu yiri warbixin uu soo saaray xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Tani markay Taalibaan qabsatay dalkaasi Afghanistan 15-kii bishii Agoost ee sanadkii hore, howlgalka qaramada midoobay ee dalka Afghanistan waxa uu helay in ka badan 100 warbixinood oo ku saabsan dilal noocan oo kale ah, ayaa lagu yiri warbixinta Antonio Guterres. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. barnaamijka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal, haynu gudagalno qodobadaasa kayo caalamka aan idinku hayo ee idaacadda ka inta markaasi aynu ku gudajirno. Hay-adda deeqbixiyaasha ee fadhigeedu yahay magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa waxa ay bilaabeen dadaallo ay Soomaalida uga caawinayaan sidii looga hirgelin lahaa caymiska xoolaha. Arrintan ayay deeqbixiyaashu uga gol leeyihiin sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka ka dhasha abaaraha kusoo noqnoqonaya Soomaaliya ee inta badan gallaafta xoolaha nool iyo dadka iyo dunyada intuba ee gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba Doctor Cabdiraxmaan Barre Dubad oo ka mid ah dadka ka shaqeynaya barnaamijkan oo ay taageerayaan hay-ado kale ayaa waxa hay-adaha taageeraya ka mid ah Bangiga Adduunka, waxaana uu la hadlay wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed isaga oo marka hore ka hadlaya arrintani. Waxay tahay waxaana Doctor Cabdiraxmaan Barre Dubad uu ku warceliyey.
Waa dhowahay walaal Khadar, aada u mahadsan tahay. Caamiska xoolaha waxaa fangareynayo s d c b m z wal bank, waxaana fulinayo programkan somreb la dhaho Somali Resilience Program oo lead ee ka tahay Walvision. Marka caamiska xoolaha waxaan annaga ka aamineynaa abaaraha, waana waxaan leenahay waxaan u sameynaa dadka reer guuraaga ah gaashaan ay kaga gaashaantaan waxyeelada abaarta. Marka abaarta lama joojin karo, laakiin waxyeeladeeda la yareyn karaa, sida inay xoolaha disho, xoolihii gaajoodaan, caanihii maaragtay meesha ka baxaan, intaasaa la yareyn karaa. So annaga marka waxaan isku dayeynaa ka mashruuc ahaan in aan isbarno dadkii reer guuraaga ahaa iyo dadkii maaragtay iyo kambaniyadii maaragtay caamiska in ay u sameeyaan maaragtay caamis xoolo inay u sameeyaan oo isbartaan kambaniyada caamiska iyo dadkii reer guuraaga ahaa, oo mar walba ay ruuxa uu awood u heli karo ninka reer guuraaga ah inuu xoolihiisa caamis geliyo oo abaarta uu maaragtay uu ka caamiyo. Taas waxay beddel fiican u noqon kartaa waqtiyada maaragtay emergency programska iyo beddel fiican u noqon kartaa. Marka hadda dhib uu jiro kaleeto, waxaa dhacdaa inta badan dhibkii asaga ahaa in aan gargaar degdeg aan la helin oo waqtigii uu ku habboonaa uusi imaanin. Waxaa laga yaabaa 3 bilood kadib dhibaatada markay dhacdo, xoolihii baaba-aan, dadki rafaadaan, kadib in gargaar loola soo gaaro. Anaga hadda waxaan ka fikirinaa marka ruuxan intuusan dhibkan ku dhicin sida oo gaashaaman kara abaarta oo gaashaaman kara. Soo abaarta iyadoon imaaninba waxaan rabnaa qofkan inuu helo gargaar oo ha noqoto calaf, ha noqoto daawo, ha noqoto biyo, ha noqoto. Taasaa marka waxay keentay in aan ikhtiraacno wax la yidhaahdo caamiska xoolaha oo maaragtay ku boorino kambaniyada bareefadka ah ama caamiska in ay sameeyaan productaha sameeyaan.
Marka idinku ma isku xir keliya sameynaysaan oo ganacsatadii iyo reer guuraagaad isku xireysaan, mise wax kalead ka caawinaysaan?
Anaga hadda waxaan sameynaynaa kambaniyada oo caamiska bixiyaan in aan maaragtay barno qaabkii bal waxaan uga shaqeyn lahaayeen, productigii sida u sameyn lahaayeen, dadkii ka shaqeyn lahaa in loo tababaro. Waxaa kaloo anaga aan sameynaynaayo kaleeto in reer guuraagii aan fahansiino sida waxaan u shaqeynaa iyo faa'iidada ugu jirto. Keliya macnaha anaga keliya naguma eko, dowladdii aa meesha soo geliyay soo rabnaa in ayada laftooda ay fahmaan ugaasyada, suldaanada, maaragtay wadaadada, dadkaasoo dhan inay fahmaan programkan anagoo maaragtay wacyigelin iyo maaragtay cilmi baris saa'id ah u sameynayno dadka.
Marka gobolkee hadda ka bilowdeen ilaa iyo hadda?
Hadda waxaan xoogga saareynaa in uu ka bilowdo Puntland. Taasa hadda beryahan aan wacyigelin fara badan aan ka sameynaynay, ayadaana rajeynaynaa meeshaas inay kasoo bilaabato, kadibna casharada laga bartaa meesha ayada in maaragtay lagu dabaqo deegaanada kale oo markaas saas loo sii faafiyo programka asaga.
Horey ama xiliyadii hore ee bariisamaadkii dowladihii hore ee Soomaaliya, barnaamij caymis noocan oo kale ah Soomaaliya ma uga shaqeyn jiray?
May barnaamijka caymiska asoo dhanba waa cusub yahay. Inta badanna wuxuu ahaa maado oo lagu sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo ahaan jirtay. Waqtiyo dhow ayaa laga hirgeliyey caalamka, uu laga hirgeliyey wadamada ugu horeeya ee laga hirgeliyey waxaa ka mid ah Mongolia. Hadda ugu dambeysay 2010-kii ilaa hadda la joogo waxaa laga hirgeliyey Ethiopia iyo maarta iyo Kenya. Maadaama marka dalka ugu xoolaha badan East Africa Soomaaliya ay tahay, abaaraha ugu badan ayaga ay saameeyaan, anagu waxaan u aragnay marka in fursad ay ka faa'iideysan karaan ama looga faa'iideyn karo guraaga in ay yihiin ma artay gaashaan looga dhig lagu sameyn karo ama artay inay abaarta wax yeeleeso marka qaabka uu shaqeynayo waxa weeye qofka waxa laga yaaba anagu waxaan ka cabir qaadanayna neefka looda neefka looda meeqa neef oo ari u dhigma meeqa neef oo geel u dhigmi kara tusaalo kale marka neefka ninka reer guuraaga haduu rabo inuu lo'o ku bedesho ari 15 neef oo ari ayaa lagu bedelaa haduu uu rabo muxuu ahaa neefka lo'da imisa neef oo lo'o ah ayaa lagu bedeli karaa halka neef oo geela waxa laga yaabaa marka hal neef hal sac iyo 5 neef oo ari ah in uu u dhigmo neefka geela marka taas anaga marka waxaan dhahnaa waxa ugu yar ee ruuxa uu maartay aamiska gishan kara marka 15 neef oo ariga oo kale qofka wuxuu iska bixinaya $20 sanadkii neefka ariga marka suuqa caadiga loo geeyo wuxuu joogaa marka barisamaad ay tahay suuq fiican uu jiro 70 ilaa 80 ayuu neefka joogaa hadda marka sanadka hadda $20 ka bixiso abaarta waa oo gaashaan kartaa neefka asaga 15 neef oo ariga $20 bisad ka bixinaysa laakiin abaar hadda imaato 15 ee ka dhintaan meeqa neef oo ka baxday mid walba ku dhufo muxuu ahaa ugu yaraan 80 ilaa 90 lacag 2000 ku dhawaad oo kala ka dhumeysa
marka caymiska noocan oo kale taa muhiimad intaan la eeg ayuu u leeyahay xoolo dhaqatada ama xoolaleeda Soomaalida ee Soomaaliya
muhiimad fiican ayuu u leeyahay abaarta waxa ka dhasho baahi waa ka dhalata baahidaas oo ka imaato neef xoolihi in ay caana yareeyaan in ay muxuu ahaa cadkoodu uu yaraado in suuq loo waayo ugu dambeena neefka asaga ah ee abaarta ay disho soo noloshii ninkii reer guuraaga ahaa oo dhan meesha ka baxaysa oo wuxuu noqonayaa gacmaha maran yihiin oo yaani ama magaalo soo galo ama tuugsi ha noqdo ama muxuu ahaa qaab kale qaraabo wax haasiiso nin baahan buu noqonayaa soo caamiskan hadii la helo waxa meesha ka baxaya marka xoolaha inay dhintaan oo abaar ay u dhamaadaan waxa meesha ka baxayo in neefkii caanihiisi uu yaraado waxa meesha ka baxayso neefki inuu cadkiisi maartay uu isdhimo waxa meesha ka baxayo in suuqi uu xumaado meesha way ka baxaysa sababta neef cayilan oo abaar aan looga baqeynin suuq uu lahaanaa mar walba qofka reemiga markasta uu baxdo suuq inuu keeno neefkiisa lacag fiican ayuu u goonayaa intaas oo dhana marka ka baxaysa hadii aamis loo geliyo xoolaha marka wax faa'iidadaas oo dhana leedahay marka in oo dadkan isku xiro ay ganacsatada isku xiro ay isbartaan ee maarta gaashaan u ka sameesto abaarta
kasi waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Barre Dubad oo kamid ah dad u ololeynaya in caymis la geliyo xoolaha nool ee wadanka Soomaaliya wuxuu u warrameeyay wariyaha VOA magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed markana dalka Canada dibadbaxyo ka dhashay go'aan ay dowladda Canada ay ku soo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha Mareykanka iyo Canada ee ku saabsan in ay qaataan tallaalka COVID-19 ayaa sii xoogaysay gudaha dalkaasi kadib markii dibadbaxyaashu ay ku soo biireen xog kale oo ka soo horjeeda xeeradaha COVID-19. Arrintan waxay sababtay in sidoo kale ra'iisul wasaaraha iyo xaaskiisa iyo qoyskiisa laga kaxeeyo guriga ay ka degnaayeen magaalada Ottawa ee dalkaasi Canada iyadoo aan la garanayn ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin oo la geeyay sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee magaalada Toronto Hussein Noor Haji.
Qaar ka mid ah darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala gudba dalalka Mareykanka iyo Canada ayaa magaalooyinka kala duwan ee dalkan ka bilaabay dibadbax ay uga soo horjeedaan amarka ah inay noqdaan kuwa ka tallaalan COVID-19. Haddii ay doonayaan inay sii wataan shaqooyinkooda. Dibadbaxyada oo socday maalmihii la soo dhaafay ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan, iyadoo dibadbaxyaasha ay hordhoobteen aqalka baarlamaanka iyo goobaha kale ee muhiimka ah ee magaalada. Ururada shaqaalaha ayaa taageeray go'aanka dowladda federaalka ee ku soo rogtay darawallada ee ku saabsan talaalka. Waa kan abukaate Cabdullaahi Barrawool oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Workers Action Center.
Horta qoruyinkan mudaaharaadka oo truck driverska sameeyay waa yaani aad qoro u yar waaye marka hadii aan u kala saaro waxay tarakleeda u kala baxaan laba qaybood qoro waa qoroyinka u shaqeeya shirkadaha xamuulka darawalla waaye qoroyinkana waa contractors aad ila heshiisiyey la galaan shirkadaha xamuulka marka waxaan kuu sheegayaa dowladda federaalka waxay soo rogtay tallaal khasab ah inay istallaalaan marka shirkadihii waa ku raaceen in yacni mataqaanaa tallaalkaas khasab laga dhigo. hase yeeshee qolooyinkan waxay ka horumarinayaan caafimaadka iyo badqabka bulshada xorriyadooda oo waxay leeyihiin tallaal khasab ku qaadan mayno. ururka Workers Action Center hogaamiyaashiisa ayaan ku jiraa, waxaan taageersannahay tallaalka khasabka ah ee lagu soo rogay taraagleyda isaga goosha Mareykan iyo Kanada.
inta badan Soomaalida ka shaqeysa gawaarida xamuulka ah ee u kala gudba dalalka Kanada iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay qaateen tallaalka COVID-19.
Soomaalida isaga goosha Mareykan iyo Kanada oo taraagleyda ah ayaga dhammaantood way wada qaateen tallaalkaas.
Dowlad baxayaasha ayaa ku sheegay amarka dowladda ee ku qasbaya tallaalka COVID-19 mid ka hor imaanaya xurriyadooda. Dowlad baxa waa abaabulkiisu lahaayeen darawallada gaadiidka waaweyn ayaa waxaa hadda ku biiray kooxo kale oo kasoo horjeeda afxirashada looga hortagayo COVID-19 iyo xayiraadaha kale ee la xiriira xanuunka. Booliska magaalada Ottawa waxay sheegeen inay wadaan baaritaan la xiriira faldambiyada ku kaceen qaar ka tirsan dowlad baxayaasha kuwaasoo waxyeeleeyay taallooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Ottawa. Qaar ka mid ah golaha deegaanka ee magaaladaasi ayaa sheegaya in dibadbaxyaashu ay sawaxan iyo ciriiri ku hayaan magaalada. lama oga ilaa iyo inta uu sii socon doono dibadbaxa ay wadaan darawallada gaadiidka ee kasoo horjeeda tallaalka COVID-19, balse dowladda go-aankeedu waxay ku sheegtay mid lagu yareynayo faafista COVID-19 waxayna ku dhiirigelisay qof walba inuu noqdo mid ka tallaalan xanuunkan. Hussein Urhaji, VOA, Toronto.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad aad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dowladda Sweden ayaa kordhisay ciidamada ku sugan jasiiradda dalkaasi Gotland oo aad ugu dhow dalka Ruushka. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo laga cabsi qabo xiisadda kaaluusan Ruushka iyo dalka Ukraine. inkastoo Sweden aysan xubin ka ahayn ururka NATO, ayaa haddana waxaa jirta in ay aad isugu dhow yihiin ururkaasi. Gotland waa jasiirad istraatiiji ah oo ku taala badda Baltic Sea iyo dalka bariga Yurub ee loo yaqaano Baltic States, kuwaasoo dhammaantood xuduud la leh jasiiraddaasi. haddiiba ma jirtaa warur ay Sweden ka qabto Ruushka? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaa wariyaha VOA ee dalka qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil waxa uu warbixintani ku faahfaahinayaa sida ay arrimahani u saameyn karayso.
Cabdixaafid, si aan ka warqabno, waxaa jirtay in maalmihii ugu dambeeyey amaba bilihii ugu dambeeyey khilaaf weyn uu ka dhex qarxay Ruushka iyo Ukraine, taasi oo keentay in ciidamo badan uu Ruushku geeyo xuduudka Ukraine iyo wadamada kale ee badda ay isaga dhow yihiin, gaar ahaan baddan loo yaqaano Baltic Sea-ga. Sweden halkaas xuduud dhow ayay kala leedahay marka la eego Ruushka dhanka baddaas Baltica. arrintaas markaa Sweden waxay ku kaliftay cabsi weyn, taas ayaana keentay in Sweden jasiiradda leeyahay Gotland ay geyso hub iyo ciidan fara badan, taasi oo ka cabsi qabta haddii dagaalka ka dhex qarxa Ruushka iyo Ukraine in saameyn badan uu ku yeelan karo amaba Ruushka uu soo weerari karo Sweden lafteeda.
waa tahay marka aynu eegno jasiiradtan Gotland lafteeda, muhiimad intee leeg ayay u leedahay Sweden iyo wadamadan deriska ah ee Baltica loo yaqaano?
horta jasiiradani waa jasiirad ku taala meel istraatiiji ah oo ah badan Baltic Sea-ga. marka Sweden muhiimad badan bay u leedahay oo dhan dhaqaale iyo mid kaloo istraatiijiyadeed oo ah isku xidhka dalalka kale ee Yurubta bariba. muhiimadda ugu weyn haddii tusaale ahaan uu dagaal dhaco Sweden, waxyaaba fara badan waxay halis bay ugu jirtaa in uu Ruushku qabsan karo amaba waxyeelo u geysan karo Sweden. horena way u dhacday in maraakiibta dagaalka ee Ruushku leeyahay oo gujisyada ahi ay u yimaadeen amaba ay soo galeen biyaha Sweden, kuwaasi oo lagu dhex arkay. iyadoo sidoo kale warbaahinta waddankani ay jabinayeenba laba isbuuc ka hor in diyaarada nooca droniska ah oo loo malaynayo in Ruushku leeyahay ay dul heehaabayeen markaas ama ay dul haadayeen guriga boqorka Sweden iyo meelo kale oo muhiim ah ku yaala caasimadda Sweden. marka waxaan oran karnaa jasiiradani muhiimad weyn ayay u leedahay Sweden marka la eego dhanka istraatiijiyadda, mid dhaqaale iyo mid militariba.
waa tahay haddiiba maxamed uu dagaal ka dhex qarxo Ukraine iyo Ruushka, saameyn intee leeg ayaad leedahay way ku yeeranaysaa Sweden?
Hortani haddeen taariikhda dib ugu yar laabano, dalkan Sweden waa dal inta badan arrimaha khilaafaadka ama dagaaladii badnaa ee dunida ka dhacay siiba labadii dagaalkii koowaad iyo kii labaadba dhexdhexaadka ahaa oo aan dagaaladaasi ka qayb galin. Inta badanna waxa la yidhaahdaa waa dalalka nabadda caanka ku ah ee dagaaladaasi faraha badan ama dagaalada dunida jira inay si dadban uga qayb qaataan mooyaan si toosa inay uga qayb qaataan aanay dhicin. Haddii dagaalkaasiba uu bilaabmo, horta gobolka oo dhan buu saameyn ku yeelan doonaa. Laakiin se Sweden cabsida weyn ay qabtaa waxay tahay dagaalkaasi haddii uu Ruushku inuu kusoo weerari karo amaba jasiiradoodaasi uu qabsan karo, si markaasi uu Ruushku jasiiradan waxyaabaha uu danaynayo waxaa ka mid ah haddii dagaalku ballaadho inaan NATO inta ay soo dhex marto Sweden ay halkaasi kasoo weerarin Ruushka, waxaa la odhan karaa qaabku waxaanu sameynayaa waa qaab difaac, isku difaacaya.
Waa tahay seer ka warqabna Sweden xulifada NATO xubin kama aha, laakiin iminka bilihii ugu dambeeyey iyo in muddo ahba waxaad moodaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta Sweden iyo xataa dadweynuhu in ay xiisaynayaan ama ay doonayaan inay xubin ka noqdaan. Dareenkaasi xaggee buu marayaa?
Cabdixafid, arrintaas way jirtaayo Sweden xubin kama aha ururka NATO, balse haddana siyaabo kale oo military ay u wada shaqeeyeen ayaa jira. Waxaa jiray dareen in badan ay qabeen dadka Sweden oo muddo dheer soo taxnaa kaasi oo ahaa NATO ma laga qayb noqdaa mise lagama qayb karo ama ururkaasi ma lagu biiro amase laguma biiro. Arrintaas waxay keentay markaasi inay ku kala qaybsamaan siyaasiyiinta dalkani, badiba xisbiyada dhanka midigtu waxay mar walba ku ololeeyaan in la joogo xilligii NATO la geli lahaa, si markaasi NATO ay qayb uga noqoto haddiiba Sweden maalin maalmaha ka mid a uu Ruushku soo weeraro inuu ka difaaco. Laakiinse arrintaas waxay u baahan tahay in dhammaan amaba inta badan aqlabiyad uu ka helo baarlamaanka dalkani Sweden, taasina waxaanay suurtagal u noqonaya in xisbiga haatan maamula ee social democratka iyo xulafadiisa dhanka bidixdu marnaba ma ogola in NATO laga qayb qaato. Waxyaabaha inta badan dadka kasoo horjeeda NATO in Sweden ay ka qayb gashana ay ku dhalilaan waxaa ka mid ah NATO inay xadgudubyo ka geysato ama weerara ay ka geysato dalal kale oo ka baxsan Europe sida Ciraaq oo kale ugu duuleen ama Afghanistan oo kale. Marka dadka Sweden oo dad aad u nabad jecel marnaba ma ogolaan in NATO ay qayb ka noqdaan, balse hadda arrimaha Ruushka darteed waxaa soo cusboonaatay in dad badan ay ku ololeynayaan in Sweden gasho NATO, taasina ma muuqato inay suurtagal xilligan tahay maadaama xisbiyada bidixdu ay aada u diidan yihiin.
Waa tahay adigoo soo koobaya maxamed, ugu dambeyn wadamada kale ee Sweden dariska la ah ee Scandinavian-ka la isku yidhaahdo ee Norway iyo haddii Baidma iyo Denmark iyo ay ka mid yihiin, iyagu walaac ma la qabaan Sweden?
Way jiraano kolley wadamadan la isku yidhaahdo Nordic amaba badana la yidhaahdo wadamadan waqooyiga Yurub oo wadamo inta badan isaga dhow Yurubta kale, xiriir dhaqaale iyo mid military iyo mid siyaasadeed iyo mid dadeedba way wadaagaan. Waxay iyaga laftooda u ballan qaadeen shirar ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka waqooyiga Yurub dhowaan in haddiiba ay dhacdo in Ruushku soo weeraro Sweden inay qayb ka noqon doonaan inay wax ka difaacaan. Sidoo kale iyaga laftooda waxay Sweden ku cadaadinayeen muddooyinkii ugu dambeeyey in Sweden ay qayb ka noqoto NATO amaba ay u soo jeedinayeen, balse Sweden arrintaasi weli kama ay suurtagelin. Waxaa xusid mudan ilaa iyo 2017 in Sweden ay kor u qaaday miisaaniyadeeda dhanka difaaca militariga, taasi oo markii hore dhaqaale farabadan aan lagu bixin jirin, balse haatan ay muuqato in dhaqaale aad u farabadan ay Sweden ku bixinayso, isla markaana ay diyaar u tahay weerar kasta oo kaga yimaada Ruushka inay iska difaacdo.
Waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA. Magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa ku dhaqan in Soomaaliya uu sheegay in uu lug ku maray badi dalalka Geeska Afrika ku yaala, isagoo aan wax gaari ah qaadanin, balse marka keliya ay gaari u qaateen waxa uu sheegay in gaariga uu la rugmaday gacanna uu ka jabay. Ninkan ayaa intii uu safarka ku guda jiray waxa uu sheegay inuu la kulmay dhibaato kala gadisan, isla mar ahaantaasina uu khibrad aad u fara badan ka qaatay muddada. Wariyaha V O A magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay ninkan waraysigana ayuuna la yeeshay.
Aadi Xuseen Faarax, libixna ku fogaadheer Kenyan hayani wadamada waxaan maray hal Afrikada, waxaan tagay Soomaaliya, waxaan tagay maxaajikale Ethiopia, Uganda, Tanzania, Dar es Salaam, dhulkaas oo dil baan tagay.
Marka anugu baabuur ma raacdo, waad ka socotaa
baabuur? Marka hore madaxi hore baabuur ma raacay,
lugbaan
ku tagay, kudi lugbaan ku tagay.
Keerahaagii iyo caruurtaani iyo dadkaagii xagee ku
wadan Kenya may ku nool yihiin?
waxaan arkay hada jawaan baad wadataa
ha jawaan baad wadataa
ilaa oo Nairobi dhexdeedaad maraysa
ha
miyadan baqay
maya wadanka waan garan wadanka Kenya
ha
waan garan waa aad baan garan
marka baqay maysi wad ka socday
mad baqay mad baqay
waxa maxaa kuugu jira
waxay daarayna mukar waxay daar
marka maxaa kuugu jira
darba ku jira dar fiican
marka libaax maxaa lagu bixiyay libaax
libaax adiga dadkan ma naha saaxibno yaa ii bixiyeen lugta lugta ugu damaha aan tagay
ilaahay wuxuu sii marna libaax ba ka horiyay
libaax in badan ha
ilaa isku aragtay
ha isku aragtay
hagaa kamida
bismillaah kenyan ha hada nashal baaga waa isku dagaal
libaax waa dirirtay
ha wiil
wiil waa dirirtay
maroodi
maroodi waa dirirtay
ha
haye
kuntu kuma wada dagaal
waa garta
wakaaso aad iyo aad baan u dagaal
marka aduun koodo lug baan ku maraysaa
ha dulkaaso lug baan ku maray
jawaanadaanan alaabta kuugu jira
ha calaala fiican bay u jeen dharfi
waa haye intii hore maxaad ka shaqayn jirtay
marka hore waxa
ka shaqayn hore maxaad ka
shaqayn ha hada aan leeyahay tiingaya tiingeen waxa ka shaqayn jiray
tiingeen
ha tiinga 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 duka duka lagu hagaajiyo
hada
caafi iyo ha
ku shaqayn
jiray ha hada caafi iyo shafol grade iyo
baad ku shaqayn
jiray
hada nin way baad noqotay shaqadii retire
miyaa shaqadii gacantina waajibtay
gacantina way ku
jirtay gaari baan
gaari waa kula dhacay marka hada waa iska socotaa
had waan socod
marka Tanzania aadayso ama Soomaaliya aadayso ama Uganda aadayso
socod
ka qabataa
socod baa ku jiray
waa iska socotaa laakiin wax shaqo
waa shaqo mar uguma soo dhawaani
uguma soo dhawaa
ha
marka dadka adoo kala oo libaaxyada la dirina oo iska soconaya maxaad kula tarin lahayd khatar maxaa la kulan
khatar badan khatar badan hadda sida kale waa la faayay oo kaas oo
libaaxyada iyo socodka iyo ku jirto soo baqi maysi
maya ma baqay ma baqay
libaax kama baqdi
libaax mar hore aan duray baan markaan xoolaha dhaqayni
libaax baa duri
jah baan duray
libaax waa dhisha
waran ku dhuftay waan dilay
marka libaaxu wax uu ka qaama
libaax waxa ma qaraa isla jeeniga aad waa qaban karaa
yasiin sawir dheere VOA Nairobi
watahay yasiin aad buu maasiin dhageystayaal gabagabadii idaacadda saaka iyo caalamka ayaanu soo gaarnay markan aynu ku yaranno sanno heestani waataa dhegeystayaal heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka anigoo jamaal axmed cismaan iyadi la socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kood iyo barka duurnimo waxaan idinkaga tegeynaa inaa hawada mar kale ku kulmi doonno nabadgelyo
I'm Tommy McNeil. With the United Nations Security Council meeting Monday to discuss threats to international peace and security, the U.S. is working to ramp up diplomatic pressure on Russia over Ukraine. AP correspondent Ben Thomas.
U.S. Ambassador Linda Thomas-Greenfield tells ABC's This Week the Russians will have to explain themselves to the Security Council, specifically the massing of Russian troops near Ukraine. She adds the Western allies are going to be prepared to listen, but won't be distracted by their propaganda. Russia's veto power and its ties to other Security Council nations, including China, make any formal action unlikely. Meanwhile, the head of Russia's Security Council, Nikolai Petrushev, is rejecting Western warnings of an invasion, calling it completely ridiculous, and adding Russia neither wants nor needs war. Ben Thomas, Washington.
Russia's foreign minister claimed NATO wants to pull Ukraine into the alliance amid escalating tensions over the organization's expansion and fears Russia is preparing to invade Ukraine. In comments on state television Sunday, Foreign Minister Sergei Lavrov also challenged NATO in a claim to be a purely defensive structure. Russia's massing of estimated 100,000 troops near the border with Ukraine has brought increasingly strong warnings from the West that Moscow intends to invade its neighbor. Russia, in turn, demands that NATO promise never to allow Ukraine to join the alliance and to stop the deployment of NATO weapons near Russian borders, as well as rolling back its forces from Eastern Europe. Again, Russia's foreign minister is claiming NATO wants to pull Ukraine into the alliance amid the escalating tensions over the expansion and fears Russia's preparing to invade the country. More at voanews.com. This is VOA News. North Korea did in fact confirm on Monday it test launched an intermediate range ballistic missile capable of reaching the U.S. territory of Guam, the North's most significant weapon launch in years, as Washington plans to respond to demonstrate it's committed to its allies' security in the region. The official Korean Central News Agency said Sunday's test of the missile was aimed at selectively evaluating the missile being produced and deployed and verify its overall accuracy. It said a camera installed at the missile's warhead took an image of Earth from space, and the Academy of Defense Science confirmed the accuracy, security, and effectiveness of the operation of the weapon system. North Korea said the missile was launched toward the waters off its east coast and on a high angle to prevent it from overflying over other countries, but it didn't get any further details. The United Nations Secretary General says the world body has received credible allegations that more than 100 former members of the Afghan government, its security forces, and those who worked with international troops have been killed since the Taliban takeover of the country on August 15th. The Secretary General Antonio Guterres says in a report obtained Sunday by the Associated Press that more than two-thirds of the victims are alleged to result from extrajudicial killings committed by the Taliban or its affiliates. He says that this is despite the Taliban's announcement of general amnesties for those affiliated with the former government and U.S.-led coalition forces. Landslides and flooding caused by heavy rains killed at least 19 people in Brazil's most populous state Sunday, while high waters forced some 500,000 families from their homes over the weekend. Three people from the same family died when a landslide destroyed their home, according to the municipal government, while four other people were rescued by firemen. Four children died in Sao Paulo State, and the state government said four other people died in Franco da Rocha. Deaths also reported in other regions. The Cincinnati Bengals were the NFL's worst team 2 years ago. Now they're headed to the Super Bowl to play the Los Angeles Rams in the Rams' home stadium. Matching the biggest comeback in an AFC championship game, the Bengals rallied from an 18-point hole to stun Kansas City 27-24 in overtime Sunday for the first trip to the big game since the 1988 season. The rookie, Evan McPherson, made a 31-yard field goal to win it. Then the Rams overcame a 10-point second-half deficit and took the NFC crown with a 20-17 victory over San Francisco. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
evening, Africa, and welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm Jackson Vunganyi in Washington. Today is Monday, January the 31st, and here are some of the stories we're covering for you this morning. The UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, warns that it may be forced to end its humanitarian operation in Ethiopia's Tigray province because supplies are running out.
Operations could cease completely by the end of February. Nutrition supplies for supplementary feeding and treatment of severe acute malnutrition have already run out.
One of Kenya's most wanted terrorists was arrested this weekend in the DRC, where he has been operating alongside the terror group, the Allied Democratic Forces, ADF.
This guy was involved in terrorism since long time, and he fighted in Syria with Islamic State.
And Malawi's government says it is registering low numbers of teenagers taking the COVID-19 vaccine. We have these stories plus sports coming up right here on Daybreak Africa. Stay tuned. And for our top story, the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, warns that it may be forced to end its humanitarian operation in northern Ethiopia's embattled Tigray province because supplies are running out. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Intense fighting in northern Ethiopia has prevented aid from getting through to millions of destitute people in Tigray since mid-December. OCHA spokesman Jens Laerke says UN and private aid agencies already have been forced to scale back operations because of severe shortages of supplies, fuel, and cash.
Organizations have warned that operations could cease completely by the end of February. Nutrition supplies for supplementary feeding and treatment of severe acute malnutrition have already run out.
The World Food Program says 13% of Tigrayan children under the age of 5 and half of all pregnant and breastfeeding women are malnourished, a condition that increases the risk of infection and death. Laerke says international aid agencies operating in Tigray report their last fuel stocks were depleted on January 24th. Since then, he says, aid workers have been delivering the little remaining humanitarian supplies and services on foot where possible.
We have seen in recent days, of course, the UN Humanitarian Air Service has picked up again and they are delivering. But you cannot deliver by plane at all the kind of volumes of aid that is clearly needed in the situation.
War between Ethiopian government forces and the Tigray People's Liberation Fund broke out in November 2020. Since then, the conflict has spread to the neighboring Amhara and Afar regions, displacing hundreds of thousands and pushing up rates of hunger and malnutrition. Unlike the situation in Tigray, Laerke says aid agencies can scale up assistance in accessible parts of Amhara and Afar. He says food has been distributed to more than 500,000 people in Amhara during the past week, and nearly 380,000 people in Afar have been reached in an ongoing round of food distribution. Lisa Schlein for VOA News, Geneva.
Malawi's government says it is registering low numbers of teenagers taking the COVID-19 vaccine. This is largely because parents and guardians are reluctant to give consent to have their children get the shot. Lamek Masina reports from Blantyre.
Malawi started administering the Pfizer vaccine to children ages 12 to 17 on January 1st to help contain the spread of the coronavirus among children. Vaccination of teens requires healthcare providers to seek consent from parents. Statistics show that fewer than 4,000 children were vaccinated as of Saturday, a figure health authorities said was not impressive. The low response is blamed on parents refusing to give consent to health workers. Myres Muhangu is the district coordinator for the expanded program on immunization in the Ministry of Health. She says reluctance is more prevalent for children who go to public or government schools where none of the youngsters has so far been vaccinated.
For the private schools, actually the response is better compared to the government schools. I don't know why. But for the private schools, it is a positive response. Many schools are booking us, can you come and vaccinate our learners? So we are going to site schools and vaccinate them.
Willie Malimba is the president of the Teachers Union of Malawi. He says it is a non-starter to expect teenage students to get the COVID-19 shot in schools.
This time around, even when the government can decide to go to schools to vaccinate learners, I'm sure that the school can be immediately closed because the learners and even the teachers, they will run away. Unless they have been sensitized. Otherwise, this time around, they are taking this issue as a negative issue because of the coming of this vaccine. It came with some negatives.
Malimba recounts incidents where students have run away from suspected providers of the vaccine.
Even myself, I've been experiencing some situations whereby I was going to certain schools. When the learners saw my car, they ran away. And I was told by the teachers that the learners are running away because they think that you are coming with the vaccine.
Government statistics show that only about 7.3% of about 20 million people in Malawi are fully vaccinated, far from the required 60% to reach herd immunity. The low uptake is largely attributed to myths that link COVID-19 vaccine to infertility and allegations that the vaccine is the government's ploy to reduce the population. In a statement Saturday, the co-chairperson for the Presidential Task Force on COVID-19, Dr. Wilfred Chalamilankoma, urged all parents and guardians to get their children aged 12 and above inoculated. He said doing so will protect these children from severe disease and hospitalization, even if they do become infected with the virus that causes COVID-19. Some parents say they are not ready for that at the moment. Lindiwe Mwale, a mother of three children, two of them teenagers, is among the parents concerned. She spoke via a messaging application from her home in Chiwembe Township in Blantyre.
I'm a parent who have vaccinated them before, you know, the other vaccines which are there. But for this one, I really would not want to risk them by getting them vaccinated by a vaccine which is currently on a trial. After all, the COVID-19 is not greatly affecting people of that age. Many of them make it.
Mwale, who is vaccinated, also says with a drop in cases in Malawi from about 700 daily cases previously to now 80 cases as of Saturday, she feels the pandemic poses no threat that would warrant vaccination of her children. Health authorities say they are now planning to meet the parents and teachers and educate them on the importance of having children vaccinated against COVID-19. Lamik Masina for VOA News, Blantyre, Malawi.
Cameroon's national football team, the Indomitable Lions, Sunday donated $85,000 and dedicated their 2-0 victory over the Scorpions of Gambia to victims of the stampede that killed 8 people and injured 38 others at Yaounde's Olembe Stadium last week. The Indomitable Lions said they can't be indifferent after people died or were injured as they turned out to support Cameroon players taking part at the ongoing Africa Football Cup of Nations tournament in the country. Moki Edwin Kinzeka reports from Yaounde.
Members of Cameroon's national football team, the Indomitable Lions, saying that God will bless victims of this week's crush at Yaounde's Olembe Stadium. The players sang on Saturday evening in Douala, Cameroon's economic hub and coastal city, after beating the Scorpions of Gambia in the quarterfinal game in the Africa Football Cup of Nations, AFCON. A statement after the match from Serge Gifo, the Indomitable Lions press officer, said the players had donated $85,000 and dedicated their 2-0 victory over the Scorpions of Gambia to victims of the stampede that killed 8 and injured 38. The statement did not say how the money would be distributed to the victims, but said family members of those who died in the stampede will be given a share. Narcisse Mwale-Kombi, Cameroon's Minister of Sports and Physical Education, addressed the players at Douala's Japoma Stadium after the match.
Vous avez promis la victoire, mais également une victoire.
Kombi says Cameroonians are happy that their national football team players have helped people who died or were injured while they struggled to watch the Indomitable Lions play. He says Cameroonians are happy that the donation comes after a historic victory against the Scorpions of Gambia. The crush occurred as crowds struggled to get access to Olembe Stadium in the capital city, Yaoundé. Cameroon President Paul Biya ordered the injured to be treated free of charge. Ndukong Edward, a family member of a stampede victim, says the president did not make a statement about any assistance to the families of dead victims. Ndukong says he hopes the government will assist the injured and family members of the dead. He says security lapses by Cameroon's police might have caused the stampede.
If the gate was open as it was supposed to be, nothing would have happened because people would have had access to the field. But if the gate was closed by some overzealous security officers for whatever reason, then they should take responsibility.
Cameroonian authorities Friday blamed the deadly stadium crush on what they said was a massive influx of ticketless fans who arrived late to the game involving the host team and tried to force their way in to avoid security checks and COVID-19 screening. Nasere Paul Biya, governor of Cameroon's Central Region, where Olembe is located, says the government will assist victims of the crush after the tournament. He says people attending football matches during AFCON should stop uncivil behavior, such as jumping fences to get into stadiums.
We are calling on this population to follow and respect the institutions, to be able to cooperate, to be sure that Cameroon does not present a bad image by being very patriotic and responsible. It should never happen again. Cameroonians should put it in their mind. That what happened at Olembe should never happen again.
They have said some government ministers, senior state officials, and well-wishers have been giving financial assistance to the victims in solidarity with the state of Cameroon. After the crush, the Confederation of African Football suspended AFCON matches at Olembe until further notice. Cameroon is hosting AFCON for the first time in 50 years. The tournament, which is the continent's main football event, was originally scheduled in 2019. The Confederation stripped the event from Cameroon that year because stadiums were not ready. The competition that ends on February 6 began January 9. Moki Edwin Kinzeka for VOA News, Yaoundé, Cameroon.
Daybreak Africa on the Voice of America. One of Kenya's most wanted terrorists was arrested this weekend in the DRC, where he has been operating alongside the Allied Democratic Forces, an Islamist group operating in Uganda and the DRC. Salim Rashid Mohammed, who has appeared in numerous ADF propaganda videos committing violent acts, was captured on Saturday in the town of Beni by the armed forces of the Democratic Republic of Congo, FRDC. He was on the Kenya anti-terror list after skipping bail in a 2020 terror-related case in Nairobi. The government of Kenya was offering a $100,000 reward for him and four others on terrorism charges. From the DRC, reporter Sabiti Jaffa Arkatante tells me that it was suspected that Salim was on his way back to Kenya from Cabo Delgado, where he had joined Mozambique's Islamic State group.
Mohamed Salim has been famous in the propaganda videos of this Islamist movement, where he can be seen in FRDC uniform, killing people, killing soldiers.
Was he arrested, and what does his arrest actually tell us about this group, the ADF?
There is an ongoing operation against ADF. And since 2 months now, there is a big coalition between Ugandan forces, Congolese forces, and UN forces in that region to track and to neutralize all ADF. That's how the guy was captured by FRDC. Not only him, but we can say he's a star because he's the one who has many videos, who is in a lot of videos of propaganda.
Do the authorities have an idea how he ended up in the DRC all the way from Kenya?
Himself said he came in DRC in a transit going to South Africa, and he was captured by ADF and then forced to work with them. But it's not true because we can have some videos from Kenyan authorities who show that this guy was involved in terrorism since long time, and he fighted in Syria with Islamic State. So it's a terrorist, and he didn't come here for looking a way to go in South Africa, but he came to operate as all other ADF.
How long has the ADF been operating in the DRC, and how have their operations impacted life in the eastern part of the country?
This is a very difficult question because ADF, as a militia, not an Islamic militia, but just a Ugandan militia, is in DRC since some decades. But they became a terrorist group and an Islamist militia since, we can say, 2014. And since that time, their presence in DRC impacted everything in the Beni region, Beni and Ituri region, because they kill people, they kill locals, so people cannot join their farms. Some roads are now unusable, so they impacted negatively the economics, politics, security, and everything.
That was reporter Sabiti Jaffa Alkatante speaking to me from Goma in the eastern part of Congo. The United Nations High Commissioner for Refugees says the Kenya government has started issuing national identity cards to over 13,500 Kenyans who have lived as refugees in the Dadaab refugee camps. About 4,000 others are waiting to have their cases evaluated. The UNHCR Special Envoy for the Horn of Africa, Mohamed Abdi Afi, tells VOA's Harun Maruf that the agency is glad that the wait has come to an end for the thousands of Dadaab refugees who were born in Kenya but sought facilities and support from the camp as refugees.
We are very thankful to the Kenyan government for the decision to successfully issue over 13,500 national identity card to a group of Kenyans whose fingerprints initially, unfortunately, were captured as refugees because these people came into the camp, given the location of the camp in the Somali region of Kenya. There are quite a number of Kenyans who came into the camp in order to access the facilities in the camp of education, of healthcare, of food, that the local host communities felt that was a unique opportunity for them. Unfortunately, this corrupted their nationality, and it has become a difficult issue for them to reclaim their nationality since their fingerprints have been captured in the refugee database, and that data has been synchronized with the Kenya national registration exercise, and that meant that these people were somewhat stateless, even though they are Kenyans. We are glad and happy that this exercise has been successful, following constant consultation and discussion between UNHCR and the Kenyan government. And therefore, we want to congratulate those Kenyans and also thank the government for this important gesture.
And what's the next step for this community who rejoined or regained their citizenship?
Well, the next step is these are Kenyans. They know where they come from within the Kenyan landscape. Most of them are coming from the host communities or the areas around the refugee camps. So they return back to out of the camp to the areas of origin and they become to regain their citizenship and participate in the national development of their country. As you will know, most of these people whose children ended up having education even in the camps, finished education to some extent at some level, but cannot be able to either be employed or to pursue to the local universities because of the fact that they were captured as refugees. But this gives them now an opportunity to regain fully the rights of every Kenyan, including the right to vote and to be voted for. And now they return back to their villages of origin that they had come from in the first place.
And what does this mean for the refugee population in Dadaab?
This is quite significant. This means, therefore, we as UNHCR and the Kenya government then will be able to have the opportunity to assess the exact number of refugees who require protection and the support in this country.
That is UNHCR Special Envoy for the Horn of Africa Refugees, Mohammed Abdi Afi, speaking to VOA's Harun Maruf. Now it's time for Daybreak Africa Sports, and for that we go to Cameroon with Samson O'Malley. Good morning to you, Samson.
Good Monday morning to you too, Jackson. We begin the sport with the African Cup of Nations, where all the semi-finalists for the 2021 African being hosted by Cameroon have emerged. In matches played over the weekend, host Cameroon beat Gambia 2-0 in their quarterfinal in Douala in their first outing since the Olympic disaster, and they will now return there to face Egypt on Thursday in the meeting of the two teams with the most Cup of Nations titles. In Garoua, it was 19-year-old Dango Ouattara who scored on the stroke of halftime to ensure a 1-0 win for Burkina Faso over Tunisia in their quarterfinal game at the Romdi Aija Stadium on Saturday. Ouattara held off two defenders to strike home the ball from close range after a breakaway attack in the 3rd minute of stoppage time at the end of the first half. The striker, who later got himself sent off, was sent on his way by a pass from inside his own half from Blati Taore as the Burkinabes played a clever counter-attacking game to advance to the last four of the tournament in Cameroon. Adama Guerrera is Burkina Faso midfielder.
It's true that right now we have a really young squad compared to before, but all these players are playing already in Europe. They know what is the high-level competition, so they are ready to also contribute to the strength of the team. So I don't think we all in the team thinking the same way, and that's the only way we can have some victory.
It is the third time in the last 5 editions of the Continental Championship that Burkina Faso have gotten into the semi-finals, and they will next take on Senegal. On Sunday, Egypt got into the semis after a scrappy, tightly contested match thanks to the creativity of Liverpool striker Mo Salah, who overturned Morocco's early lead with an easy close-range finish, then a dazzling assist to hand Trezeguet a goal on the plate. Morocco took the lead through an early Sofiane Boufal penalty, only for Egypt captain Salah to equalize early in the second half, following up to score. Coach Carlos Queiroz speaks on his team's victory against their North African neighbors.
Yeah, in this moment, the most important thing is to rest mentally, physically, and get ready for the next game.
In Sunday's game, Senegal's Sadio Mane returned to set up Famara Daidu for their opener, only for Equatorial Guinea to respond through Yannick Boulia. But Chikwe Kanyote and Ismaila Sarr made sure of the 3-1 win for the Lions of Taranga. And that's it on Daybreak Africa Sports. I am Samson O'Malley in Yaoundé, Cameroon. It's back to you, Jackson, in Washington.
And that's it for this edition of Daybreak Africa. We thank you for spending this morning with us. For more African news and features, visit our website at voanews.com. Connect with us on all social media platforms on Twitter, Instagram, Facebook, and YouTube. Just search for VOA Africa. Until next time, I'm Jackson Vunganyi in Washington, wishing you a great week ahead.
Sports fans, brighten your day by tuning into the sunny side of sports Monday through Friday at 16:30 and 18:30 UTC. Join us on Facebook at facebook.com/VOA Sunny and on Twitter at VOA Sunny Sports. Or check out the blog at blogs.voanews.com/sunny. It's the sunny side of sports right here on the Voice of America.